markii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu awood la wareegay sanadkii 2018 waxa uu wacad ku maray inuu soo celin doono warbaahin xor ah oo madax bannaan laakiin markii uu dagaalka ahliga ahay uu ka dhaxdhacay maamulkiisa iyo mucaaradka Tigreega sanadkii 2020 waxa la xirxiray saxafiyiin badan kuwa kale waa la masaafuriyay halka qaar kale badan hanjabaado ay la kulmeen Henry Wilkins ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Waldiya dalka Ethiopia Saara Cabd Axmed ayaa inoo soo koobaysa
markii Abiy Ahmed uu xilka la wareegay 4 sano ka hor ururka saxafiyiinta aan xuduud lahayn ee RSF oo fadhigooda uu yahay magaalada Paris u ololeeya xurriyadda saxaafadda ayaa waxay sare u qaadeen darajada Ethiopia ee xushmadeynta xurriyadda qolka saxaafadda caalamiga ah 4 darajo waxay ahayd horumar weyn kadib 10 sano oo cadaadis warbaahineed oo dawladda Ethiopia ay ku soo heysay warbaahinta dalkaasi laakiin satan iyo markii uu dagaalka u dhaxeeyay dawladda Ethiopia ciidamadeeda federaalka ah iyo fallaagada gobolka Tigray uu bilowday dabayaaqada 2020-kii Ethiopia markala ayay hoos uga dhacday qiimeyntaasi si loo xuso maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka ee 2022-kana VOA-da ayaa si taxadar leh ula hadashay saxafiyiinta Ethiopia sida xurriyadda ay ugu qaban karaan shaqooyinkooda ay u baahan yihiin Elias Masareed oo isagu la shaqeeya wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa asagoo ku nool meel ka baxsan Ethiopia VOA-da u sheegay in xurriyadda saxaafadda Ethiopia ay marayso meel isgoysa
Overall, I can say that lack of professionalism and also extreme views have become the hallmarks of the state of the media in Ethiopia at this point in time. For this to change, I think the government has a responsibility to let media...
Good ahaan, waxaan dhihi karaa xirfad la'aanta iyo aragtiyo xad-dhaaf ah ayaa noqday astaamaha lagu garto dowladnimada warbaahinta Ethiopia xilligan si ay taasi wax uga beddeshana waxaan qabaa in dowladda ay mas'uuliyad ka saaran tahay inay u ogolaato xirfadlayaasha warbaahinta inay shaqadooda u qabsadaan si xor ah. Taas oo macnaheedu uu yahay ayadoo ay sa jirin wax aga jugleen iyo caburna. Asayid Mogolete isagu waxa uu ka howlgalaa warbaahinta dowladda ee leedahay. Waxa uu leeyahay waxaan u maleynayaa xurriyadda saxaafadda way hormartay guud ahaanba sanadihii ugu dambeeyay Ethiopia. Waxa uu sheegay inay tahay horumar wanaagsan marka waqtigan la fiiriyo muddo 20 sano ah oo dalkaasi ay ka jirin wax saxaafad xor ah oo kasoo shaqeynayay. Si kastaba ha ahaatee hay'adda xuquuqul insaanka Ethiopia ayaa waxaa bayaan ay soo saartay talaadadii waxay ku sheegtay inay walaac ka muujisay wariye Gobese Cissey kaasi oo aan la garanaynin meel uu ku dambeeyay tan iyo markii askar dhar cad ah ay ka xireen gurigiisa axaddi wariye kale oo lagu magacaabo Amir Aman Kiyaro ayaa waxaa la xiray bishii November waxaana la sii daayay bishii Maarso laakiinse waxaa laga yaabaa in wali uu muteysan karo sannado xabsi ah haddii lagu helo dambi ah inuu ku xadgudbay xaaladaha degdega ah ee dalkaasi ka jira ee sharciga iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada wali wariyaha raadiyaha Asseged ayaa waxa uu sheegay in uu arkayo horumar asagoo xusa in xilligii dowladdii TPLF-ta ee ka horreysay dowladdan ee 2018-kii ay jirtay uu jiray cadaadis xoogan
lots of stifling systems there was censorship there was beating of journalists there was lots of pressures and censorship
nidaamyo badan oo caburin ah waxa jiray faafreeb badan waxa jiray garaacis saxafiyiinta waxa jiray cadaadis badan iyo faafreeb ka dhana saxafiyiinta hadda waxaan aragnaa kobcinta YouTube-yada iyo sidoo kale warbaahinta online-ka ah tanina waa arrin wanaagsan in la maqlo Cissey Salu ayaa waxa uu yahay tafaftir ka tirsan wargeyska The Reporter oo ah wargeys gaar loo leeyahay oo ka soo baxa magaalada Addis Ababa waxa uu sheegay in warbaahinta madaxa bannaan ay inta badan dawladdu ka dhex aragto dhibaatooyinkaasi
my experience and my friend from public media experience is totally different as a private private newspaper employee
waaye aragnimadeeda iyo waaye aragnimada asxaabteeda ee warbaahinta dadweynaha gabi ahaanba way kala duwan yihiin shaqaale wargeys ahaan way adag tahay in la ii helo macluumaad sheeko fudud waxaa laga yaabaa in aan waco 10 sarkaal oo kaleeto Cissey waxa uu leeyahay xataa kadib markii uu waco 10 sarkaal intooda badan ma rabaan inay warbaahinta la hadlaan ama macluumaad ay siiyaan
But when you call them, they don't give us any clue. We write the letter to them. They are not okay. We call them. They are not okay. But finally, when we publish it, they are coming to our office. Sometimes they are.
Marka aan waco ayada, wax macluumaad aan ma siiyaan. Warqado badan baa u qornaa. Ma hadlayaan. Ugu dambeyntiina marka aan daabacno sheekada, waxay imaanayaan xafiisadeena mararka qaarkoodna si dagaal ah ayaga noogu soo bareeraan afka ayagoo nala murmayo. Afayeenka u hadla dawladda ayaa ilaa iyo haatan aan wax jawaab ka bixin arrinkan. Qiimeynta xurriyadda saxaafadda adduunka ugu dambeysa Ethiopia waxa ay ku jirtaa kaalinta 114 iyada oo sidoo kale tan 13 boos hoos uga dhacday qiimeyntii sanadkii 2020.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Henry Wilkins uu ka soo diray dalka Ethiopia.